Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladaha Hoose iyo Dib u Heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo gabagabeysay shir wada tashi ah oo soconaya muddo isbuuc, kaasi oo looga hadlayay xoojinta adeegyada dowladaha hoose, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kor u qaadista fursadaha maalgashiga iyo kobaca deegaanka. Waxaa ka qayb galay shirka mas-uuliyiin ka socday hay-adaha dowliga ah, madax ka mid ah dowladda hoose iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mustafa Sheikh Cabdullaahi, ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka.
Barnaamijyada oo investment iyo economic development biyona qayb ka ah, waana ilbaab inaa ku gala lahay hay-adda dhinaca marka loo kaadro. Laakiin marka uu ku hadlaana local investment, dadka walyo leeg intee maalgaladan ganacsi ahaan fikiran, dhaqaale ahaan fikiran, wasaaraddii oo ganacsiga meerani ku dhirroorka, insha Allah geeka walbadan ka sii dheerada doona insha Allah group discussion soo la sii sheegay yaa walyar ee gala doona.
Xubnaha ka qayb galay shirka ayaa bogaadiyay qabashada shirkan si kor loogu qaado horumarinta maalgashiga iyo ganacsiga.
Mar lamaad meeba amahad nagaanayhan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo geeka abuurtay platformkan iyo fursadan dadka iska aragayaan oo laku ku hadalow arrimaha maalgashiga. Runtii meeba farxad ahaa ini geeka macnaha mawduuc unu ku hadalayn ay qaab noocee ganacsiga lan kubciye, qaab noocee dowladda meeleraay in ku qayb qaado korta investmentiga bulshada roolkshe meey, taas meena tusaase inay mindsetkii bulshada koronkay.
Dadkii ka horreeyay ii sheegeen inay muhiim ata inay deegaanadan la maalgeliyo, maalgelinta leh maawaliba way la fadayhiin the right investment kan ka haboon. For example, way tusaalahan qaaday ini oo hadda sector kasta ganacsi la ara intii iibinayin qaab modern iyo traditional ayaa laishal qaada modern ka haani horey haanjaro jaray ugu meel raahi merchandise ini wala hagado wala gab.
Shirkan ayaa door ka qaadanaya horumarinta adeegyada dowladaha hoose, kaabayaasha dhaqaalaha, kor u qaadida fursadaha maalgashiga iyo kobaca deegaanka.